Parliament yomundo kwa kumenebili yuruna kurairo luatandi seda uli chisawi cha mefuga kororo elanga president we guanga lino yore kaguta Museveni wali okulabe nteka teka izo nanga zige ndia dala ulonji mumaso akati no uruna kurwale runga uli uturo usoke dedala mu Parliament yomundo kwa kumenebili abaka wa Parliament baba ino kuro ndagenda kubeera omukubiza uchi kuruno ngakota dino umiuka we akuru dole chibina cha NRM kusinzira kwa miuka president we guanga Jessica Lupo avudeyo nategeza abaka ba Parliament ngawe basa zewo Oboso Jacobo okubanga avayo avuganye kuchifocho wa speaker erangono amwogeddeko bimukwatako era mumbera yemo nategeza nga bwebaka kasizanti nga baba nakibiina ye muntu gwe bayinamu obwesiga okakasante asobola ate okutwala mu maaso Parliament yeggwanga lino erya Uganda bwatyo Jessica Lupo ategeeza abaka ba Parliament nti ono asanidde okubanga alondebwa era bwatyo namusunsulamu okubanga avuganya ku kifo kino ne Oboso avuddeyo n'alayira okakasa nti mweteefuteefu okakasa nti naye atambulirwamu n'amateeka nabwe kityo we tujjidde ku mpewo mu kaseera kano nga ababaka ba Parliament batandise dde okubanga balonda oyo nno agenda okubeera omukubiza ekikola eggwanga olukulu mu Parliament eno eyokumina ebiri ate abalala bavuddeyo kubanga bavuganya ku ntebe yemu eyo wa speaker kwe kuli Norbert Mao president w'ekibiina HDP era ng'ono erinnya lye wamaggwe lireeteddwa omubaka Okot Peter omubaka wa Tochi Molo ekibiina kya National Unity Platform Paul Mwill naye avuddeyo kubanga avuganya ku kifo kyekimu erinnya lye lisomeddwa omubaka Kirumira Hassani ombaka wakati kama sausi la watu nategeza nti ngaba na chivina cha National Unity Platform binji nyo ilasuri la mpomu ilu singaba kubilizo chikole guanga orukoro na bachi tiyo ni basigalanga wa magu wa manya ganugu na sato kati ligari mkufuganya wetuwa gere ya waka Parliament bagi na maso no kulo ndoyo anabere mkubilizo chikole guanga orukoro baise munteka teka ya kapapula wajite ballot paper ngomontu yenna oba mbaka Parliament yenna alonda munonde ye chama awandika erinnya lyo gwayagala kubana abasatu okoli Oboso Jacobo Norbert Mao nga kotene Paul Mwill gwayagala gwawandika kapapula ako bwatu natwala mu boxi ekakasiddwa nti erimu kapapula ako nakajiddemu okukakasa nti bavaayo nekyenkomeredde byonna bigenda kubanga biva mu Parliament olunaku olwaleero ani agenda okubeera omukubiza w'ekikola eggwanga olukulu ku basatu bano ate n'anaabeera omumyuka we byonna tugenda kubatwongera okubikutegeeza wano ku Dembe FM.